Fresh out from Niger Remix.
Shinda hata nikishindwa na mambo
baba
hajawahi nisare hata kukiwa nje aje
baba
atashinda hata nikishindwa na mambo
ajai change leo jana na tomorrow tushahidi shugali chumvi na tudoro sana nipa plenty aje sa tomorrow na shingo shingo ni togoro from my body na invest wogoro ni me learn so much and I am willing zaidi hata swimo shallow bado huza mapia uko by my side I mean who shall I fear false prophets wanauza na scare na scare wana guza mabea hey hey
Mungu bana tafadhali nipe nguvu sana
wana meterere ni kwe matike wa todo kayore ni hoya na mane monene todo arutile sira eri kuma misiri hey, na nene Hajawahi nisare hata kukiwa genje aje
Baba
Atashinda hata nikishindwa na mambo
Baba
Hajawahi nisare hata kukiwa genje aje
Baba
Atashinda hata nikishindwa na mambo
Just say Tafikisha kama poster Reason behind me Na daily ni na prosper Tokia leo nataka convo na wewe Nimezungu kwa na mabonzo na mwewe I'm sorry Staying your charge in a minute Aye, when you charge na mini Excuse to Ni ukweli and a minute Jikoni was empty Sufuria ikolea Tumbo empty tulidoze na matears I mean Sai tunachears God is good tunaikula na mapears Na mastingo za bonas I was tainted Na mashimo kaha donut I'm sorry Nishai kudoubt kaha Thomas Was bad I mean saini mepona na benkiko Umeseti makoma
Ona meterere ni kwe matike wa todo Kayore ni hoya na mane monene todo Arutile sira eri kuma misiri hey, Na nene joe ne kodu tanasio siri Hajawahi nisare hata kukiwa genje aje
Baba
Atashinda hata nikishindwa na mambo
Baba
Hajawahi nisare hata kukiwa genje aje
Baba
Atashinda hata nikishindwa na mambo
Onda meterere ni kwe matike wa
Todo
Kayore ni hoya na mane monene
Todo Aruti Sira eri kuma misiri Na nyene joe neko duta na siyo siri Baba
Hajawahi nisare hata kukiwa genje aje
Baba
Atashinda hata nikishindwa na mambo
Baba
Hajawahi nisare hata kukiwa genje aje
Baba
Atashinda hata nikishindwa na mambo
Fresh out from NigerRemix.com.
Hey, fam, you killed this one.